Vicky Bundes.
Yeah, I need you with me, Nicoja. I need you with me, Nicoja. I need you with me, Nicoja. I need you with me, Nicoja.
I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight.
Fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight.
Fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Maisha yenyewe mafupi, mahitaji yamezidi kipato. Usinione na latungi, sipigi sherehe na punguza mawazo.
Kuna mbogi ya gombo na mbogi na choma. Karao ndio wawe buzima utachoma. Niko na dosi kudosi kwa darola, kini leo ntadosi kwa mtaro. Si washi lakini okile washa moja. Wacha genge tondije rudisha domba. Na kuna mresh nimemkaba kwa kona. Nipende kablo chukuliwa na corona. Nyima demdo tu hapa mjini. Kauna mtu mbona unazini. Sikujua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka jana.
I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight.
Fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight.
Fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Bendi tumana lawama, ila umebeba baby nganganga. Umebeba baby nganganga. Yani adipo moni nganganga.
Baby sumekanika umebeba. Baby umeweka umependeza. Unavoipanda kama bendera. Baby umekaza ebulegeza. Na tunaichapa mbaka mida mida. Washa tembo ama washa wida wida. Na yuki uno basi basi pinda pinda. Amoni nyime basi ringa ringa.
Nyima demdo tu hapa mjini. Kauna mtu mbona unazini. Sikujua ni mali yako jama.
Alisema ulikufa mwaka.
Drink my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace at all costs. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight.
Fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight.
Fight nobody. I don't wanna fight nobody.